Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amen et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Qu'est-ce que Kabarouji amen et fulfulde. Talatar sapo le 1 novembre diana yam de soki do Studio Tamani do. Sekira bon kompitite watu jono wiide holitinde witat wono no malin koobe gombe leleedi meden di kenya be jalti be jehitu ambassade france to holitinde metti mabbe hono bonandaaji ngadaadi fewde e leedi france di aljumar jabbi nonde ko honjotobe wobbe koliti wiide hen ko wakkati jono yalla dum wada so france buita ministere ngad muen lele fol sa hengel nabbe koliti wiide jamaawan hani junniraade dum jaati kanko horeju gubal ansar din mo noddirti yarda agali o hollita wed wakkati jono o holli metti makko ko kaldade kawrangal signina leedi meden di o wadi noddango wiide du wakkati jono bonandaaji ngade fewde le france o do kabaro hokki du afp koliti du wono sukabe gombe deene noddirtene janjigi la hollita wed wakkati jono be koliti metti mabbe ton le majjudu yama kenyan kambe police ngabe gombe ton be natindiri jati sekiradu wono kabaruji mawdi men jogino do hande di bismillah modon e hedade kenyan holitan wedu wonono bale hal nane en faake be jehitu ambassade france gondo do bomako do holitinde wiide metti mabbe wakkati jono bonandaaji ngadaade fewde e leedi france di aljumar jabbi nonde kede kanko noddirte do hamidou el hadji o yo horejo do wonono walde holitinde wiide yo gidraabe france françois hollande do faccitango ousmane diko
miden jingana yimbe yibbe deejere torribe fu beedi hendu le sharia amen e imaade amen yo jingande walde habore e torra bibbe français ana le torra moka battedi war horeji bibbe mun kandano e o golle sobe de wala fu ko be ngadi hono non mali wala fu ko wadi se torrobe nangi pale mu den français e bibbe mun fu jingani e de torride de handen ko kambe goni e torra ana hani ana yoni ana foti du ko jinganembe e ka torra malinke leedi anke lobbo fu ana hani demjaade e o golle ko torrobe be donni e do bibbe français ko
tam bonandaaji ngadaadi fewde e leedi france di aljumar jabbi nonde dum wada wakkati jono so france buyde ministere ngab mu en lele ful sahengel na ko honjotobe wobbe koliti wiide hen wakkati jono eden kaani jonniraade dum jaati holitinde wiide wakkati jono france an wonde tiida laaji kanko serge daniel o kenyo mo wonno do haludaame mo wonno do kede ko halido hen do foccitango ousmane diko
disons que hakilam france wawata kanyun tan rende sahel e sahara fu beedi hendu sa jeewi ko wadi france ko wajibi france wali tan jogala dabere mudum sabede imade garangal mu yo rende leede sahal e sahara de fu fa warde e hadude torrobe be yude ton fa jaha france ko wadi ko waddana france wali tinde jogala dabere mun de leede sahal e sahara fu e misalu america wala larma mun ton an jogi doron ngaji kabotodi satuji bonnanoji torro be de sahaltu dum hawnata ko kam sa jeewi hono ko wadi handen france ko se france wayliti jogala dabre mudum leede meden sahalde
kanko horeju gubal ansar dingal mobno dirti yada gali holitan wede wakkati jono holli metti makko kaldale kawral cinnangal leede meden di leede bi jabbino di le majjundo wadi no dango fewdi wiide wakkati jono yimbe el mabbe be ngada bonandaji fewdi e france o do kabaro hokkido afp kede ko mi e hora moba mi oddo hen ko halile hen ko farde bonandaay di wadde to france to aljumar jabbi nonde o holliti wiido weltiki sanne hono ko bonandaay di ngada fewde sarli hebdo le lewru janvier jabbi nondu le majjundo holliti wiide ngal do journal ko be ngada ko e be kandi e majjun kanko yarda gali o yo goto gubal batti ngal alkaida o holliti metti makko o du wakkati jono hono ko gube murtude gondle sa haleedi meden di cinnini kaldal e kawrangal ko le majjundo holliti wiide do gube cotti di jamudu en o wadi noddango fewde sukabe jokalbe wi ben tinno kabo fisu tawmo bomboji kabba te kecci mu en naso tawama bomboji dirata le lawi di kanko iyada gali o wakkati jono o joti sanne hono gube gondude e habade le wuddu leedi meden di baler leedi meden di fa yottiade le lamu sigaso lamu masina kanye e le lamu motti o be koliti wiide dum wona alan jabbinodo poste to jeneto wiyama yimbeele bombe sumbube ngadi bonandaaji fewde le odo poste dum wadi duso ministere goto heddile hen goddo kasen barmile hen kambe dum won lamu kobe gombe tobe be koliti wiide wala fu ko dir ko be do yimbeele ngadirdi do bonandaaji so wana ko neddo goto battido ahmadou koufou dum wonono gubal mbi ngal fa masine yalta yoppitere ngal nangana aswer jabbinonde kanko noddirte allah e bukari jaa o
tamani
hollitinde wiyata wakkati jono ɗum wonono kangal gubal noddirtengal mouvement populaire pour les salis de la zawad o holliti wiide wakkati jono ɓe gondi e wadde hono heeƴu golfaɓe ƴeewa hono ɓe kayibirta yimɓele ɓe les saha leydi meɗen ndi ɗum wonon les laamu Tumbuto les majjunduɓe jiide ɗum wonon yimɓele gomɓe toon ɓe keñan hollitan wiyde wakkati jono ɓe mbiya ɓe gondi e wadde lohugol ɗum wonon les saha leydi meɗen ndi faɓe ƴeewa wakkati jono yo Allah hono ɓe kaani haybirde yimɓele gomɓe toon ɓe miccuteɗo wiide ngal ɗo gubal ngal ɓangino toon ɗum won les lewru uttu ndu hitande 2015 ɓe kolliti widdoɓe jeedale walde plateforme nde keɗe kanko noddirteɗo Ahmed Ag Mohamed o ko haali dow hen dow foccitago Ousmane Dicko
yimade ngal kawrital e jiidal leñi kodduɗi les région Tumbuto o saabe MPSA yo fedde yinde nowataɗe yiiɗi yimɓe région Tumbuto fuu fay goto du yoppaka caggal les muɗum e yottade amen fuu min gaɗi hoore golle amen rende lawol Tumbuto yaade gundam hannden o du min jiidi e saayiɓe kañum e hooreɓe famen pamminaɓe golle amen ɗum wona fedde heyre saabe ene tawa e ley dabare kaldal Alger ngal fuu yo ɗum fedde joƴinade ila août 2014 ana ya hitande nde andande les plateforme du ile sappo e nayyi lewru septembre 2014
ɓe kolliti wiide keñen ɗum wonon yimɓele gomɓe ley dene noddirtede jangguila hollitan wiyde oɗo wattu kamɓe ɗum wono police ŋaɓe gomɓe toonɓe ɓe luttidiri ɓeɗo sukaɓe jogolɓe kolliti wiide wakkati joni hono ko tundiji ɗi juppete toon ko ino mettiɓe sanne le majjunduɓe kolliti wiide sa ƴeewi ɗiɗo tunele eɗen wawi waddude kutteji goɗɗi kasen e cellal hono yimɓele gomɓe toonɓe keɗe kanko noddirteɗo gueyle miro yo jooɗo kabaruji ɗum wonono yimɓele majiɓe toonɓe dow foccitago Ousmane Dicko
kiddere nde ana ɗo ko yaata duuɓi joyi hikka rowani nde honino ko foti hitande ende surta tundele ana konde aljumare nde min kaaɓi ɗum dow fay goto wawa wonde e ley cuurki kañum e ɓowɗi so won kananke gonɗo e gouvernement koɗunoɗo ɓadal ngal nde tiddere a tawa nde ɓottanoma asore ƴaɓɓinde min puɗɗi hollitinde metti amen maire commune jeegoɓo kañum emo mañambugu o gaari haaldude amen min kawri e dow e ñifan yiite nge ɓe ɓottan tundele dow laawol ngol ɓe golliri noon du caggal muɗum du min kawrune e dow beete o wattu ɓe gaddan camioji kañum e machine ngaji aɗa tundidi fuu ɗum laataki nden no wattu 10h min kolliti metti amen police e gaari mbarmini yogaɓe nangui ɗiɗon du naɓi ɗum en 7ème arrondissement
ɓe kolliti wiide wakkati joni ɗum wonono sukaɓe jokkolɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi kamɓe ɗum wono suudu ministre humminiɗo kabaru golleji ley leydi meɗen ndi keeña ɗum woni asawere ƴaɓɓinonde ɓe gaɗi kawrital mabɓe maggal to CICB to ley ngal ɗo kawrital du wakkati joni faɓe ƴeeyal hono ɓe kani famminirde sukaɓe jokkolɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi no nuyɗe sariyaji ɗi gori ley nokku o keɗe kanko noddirteɗo Mouhamed Salia Touroyo hoorejo walde sukaɓe jokkolɓe ley leydi meɗen ndi ko haali dow hen dow foccitago Ousmane Dicko
yo dow taka miwe ɗum fawi hitande 2012 kanake ley ndi juuɗe jottike ɗum yo sukaɓe golli ɗum mine e laatade hoore baale sukaɓe jaabu momin keɓani e ɗi golleji yo pati hono majji pillo yo ɓeydande sukaɓe ande faɓe pamana gollirɗe leydi ndi faɓe teddinaɗe du e kaɓanoɗe du yo ɗum waddani men ley gollidinde e ministére kumaniɗo hakkude gouvernement e gollirɗe mum wadde nde ñalade famande gollirɗe leydi ndi cakkite jilli yo wadde fa sukaɓe teddina laamu nuygal démocratie yo faamu noon hono mbawruɗa teddinde ko a andana hande yo puɗɗoɗe les auditinde hello internet www.alecoledesinstitutions.net wona sukaɓe fo jogui internet yo ɗum waɗi somin joƴinta gajatiji gam majjum les bamako kañum e paale goɗɗe mali les yontere sukaɓe ƴeewoyan gollirɗe leydi ndi landoto gajoto du e dow hen les commune aji kañum e ɗoɓe mbatata
fou
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède goni paabatoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeewe yello ɗum ne les région ŋaji ɗi en puɗɗiran ɗo banna mbaɗoɓe kolliti wiide gendi noddirten nege se bougou wakkati joni ɓe keeɓi toon pompiji ɗiɗi ngal musaɗaji ko wattali ɗiɗo pompiji ɗi hollita weɗane yaha fa e millioji temedere CFA kowoni fana oɗo gollirdu wakkati joni fa ɓe jafina ndiyam ceniɗam le ndiɗo gendi dondiɓe ɗiɗo ngal musaɗaji ɗum wonon leydi Allemagne so wuri to gardan faɗo kiitaɗoɓe kolliti wiide keña golleji ɗum won limgal ravec ɗum fuɗɗi toon keña le majjundu hollitaweede limoɓeɓe kokkama toon ko yata moto ngaji capantati e tati faɓe keeɓa ɓe jaaha ɗum won les crédit ji gonɗi toon ɗi ɗiɗo golleji ana kani jokkite toon ko yata hitande so wuri to e gardan ɗo kulli koroɗo hollitaweede Allah ƴaɓɓinoɗo ɗum won laamukoɓe gomɓe toonɓeɓe kolliti hono golleji mabɓe ɗi gorrino le majjunduɓe kolliti wiide sa ƴeewi ɗum wonon kalisukoɓe kajono faɓe gatta toon yirwere ko eɗum yahanno fa e milliard uji sappo e ɗiɗi CFA wakkati joni ko heeɓa golle toon ko eɗum yaha fa e milliard uji jetti CFA ɓe mbi koni fana oɗo golledu wakkati joni faɓe ƴeeyal hono ɓe gatta yello yimɓele gomɓe toonɓe ana pamano hono keeɓe laamu ɗum won réseau kulli koro o worri luto en garanti minirem faado sigaso do be kulliti wiide balle halana ne gonde ton de fa yottu yo yimbe le gotnaabe kanye laamu ko be gombe ton be puddi kawrital mabbe kenyan to sigaso to le gal do kawrital du fa be kullita jama hono damaaje de worri ton fa be jewadu yalla hono be ngatta fa be kayba fadi basiji di ngada hakkune damaaje de jalle ne gondi ton di be jewadu yalla no be kani hawliwide ha waluuji gondi ton di lanni be gal do kawrital conseil regional gonto kanyu hokkindiri juude do wonno suudu ministre huminindu kabaru yigaaji le leedi meden di sekrab do kadte nyaloma hande hollitinde wittan watto nangiri en juude miccitina o wiide fa hande so lado jabi wakkati jono bete fu en jukkitito do kabaruuji meden di e fulfulde kikide du so lado jabi on gara hemtudo di do kabaruuji e fulfulde hollitinde wittoro bay matinde sekrab meden wobbe be mata e fa hande hollitinde wiide kabaruude dan goodi e fulfulde inshallah so lado jabi amdi ila altinere fa yotto yo aljumaade